Kei ngā rangatiro o Tainui Waka, tēnā koutou katoa. Koe nei te huringa tau whātekau o te hui whakaoranga, he huinga e aro nui ana ki te whakapakari i te whanaketanga o te hauora o te Māori, mā roto atu i te tuku ihotanga me te tauawhi whakatipuranga. E tuana te hui nei ki Hoani Waititi Marae i te nei wā, ka tahi anō te kāwanatanga ka turaki i te aka whaiora, nā reira he nui ke atu te mana o te hui whakaoranga i te nei tau, me te aha i nā te ohorere o etahi kāore te minita o whānau ora a tamapōtaka i tai atu. Kia hātia i tuku te minita o whānau ora a tamapōtaka i tētahi kōrero, ko ti ke te hopu, hei whakapāho atu ki te hui whakaoranga. Hei tā te tā huhu rangapū o te whānau o Waipareira a John Tamihere, ko te matū o tēnei hui, ko te whātekau tau o te hauora Māori kei mua ia tātou, me te kore e whakatī whetahia e te kāwanatanga. Kua hui tō tātou minita i ngā take aorere a Winston Peters, ki te minita i ngā take aorere o Haina, ia ta kōrero rāua o tira rātou ko etahi atu rangatira o te kāwanatanga o Aotearoa, mo te hononga ki a Haina ngā take tōranga pū e hāngai pūana ki a Haina me te whanaunga tanga i Wainganui i o tātou whenua e rua ki a tahuri ake tātou ki a te Ōkiwa McLean o te karare e kōrero ana mo tēnei hui.
E whakamanuhiri tia nei, te minita take aorere o Haina, rā te premier tuarua Winston Peters, te premier tonua Christopher Luxon, te minita take tau hoko hoko a Todd McClay a Nohoki, ki te wānanga nana ki te matapaki, i te rā o ngā mahere rautaki, e karanga tia nei ko te Comprehensive Strategic Partnership, te rā o ngā rautaki, te rā o ngā mahere, kua tuangahuru tau, e hāre ana mai anō, ka mutu mai anō ki mohoa nei, kua tino whanake, kua tino tipu, ngā take tau hoko hoko, me ngā take ohanga i Wainganui i ngā whenua e rua.
Ka tie te iwi e whai ake nei ko ngā hākinikina o te wā. E rua ngā tākoro, e rua ngā hingatanga, koera te kōrero mō te kapa tamatoa i tēnei wā nei. He tīmatanga tau kāri pirangitia e ngā apataki a kia tahuri ake tātou kia pōtaka maipi autaua riki.
E tū mai nei ka hoki mai rātou te kapa ki o tautahi mō te tukinga ki te kapa Canberra Raiders. I tēnei wā ko te kapa Canberra Raiders. Te tino kapa o te whakataitai, kei te tihi o te whakataitai i tēnei wā. Kauri anō te kapa Canberra Raiders i hinga noa i roto i te whakataitai, nō reira he tukinga tino nui.
Ko te reo tērā, e te iwi o Pōtaka Maipi e whakatepe ana i ngā kohinga kōrero o te haora nei, e mihi atu ana noho ora mai tēnā koutou katoa.
Nā nō reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te manga.
Hei pāho.